Kouwei, welcome.
Yes, c'est moi. Amir Komaradi, Malouane Flow. N'est-ce grand frère face à frère.
Grand frère bam. Grand frère bam. Madouka ma grand frère bam. Grand frère bam. Madou. Grand frère bam. Grand frère bam. Madouka ma grand frère bam. Hine bila madou. Hine bila. Bonya bila madou. Bonya bila. Mounou bila madou. Sabali bila, sabali bila, madu kamara, grand frère ba, madu kamara,
madu kamara, ne amiru kamara krokedo, nugu mako Malouane Flow, Malouane di Malouane Flow, nkroke maru, aendeme, akaranjigie, abarga moto klela kadinema. Barika ka jigi tu waru la maru ko ala ka palima ya to bonya mini hine mi munyumbila ala ka do fara ka maru ala ka anto nyongoye ala ka palima ya ala ka yiriwa nyanga sonye itokani
fe grand vre ba grand vre ba madu kama grand vre ba grand vre ba madu grand vre ba Freba madu kamara grand freba ine bila madu ine bila bonya bila madu bonya bila munyu bila madu munyu bila sabali bila sabali bila madu kamara grand freba madu kamara madu kamara Nintalang, yoro lilang, mito kafau, madu kamara, maliwan flow, grand frère madu, alaka kanuto, madu wow, ikeran tikiye, madu kamara, ikeran kambaye, madu kamara, basali dumyadi, madu kamara mulai kamara de madu kamara mazi kono madu kamara tukoro kono madu kamara buku ni kono madu kamara mali kono madu kamara madu
madu kamara Ni doge pa faza fle Malouane di Malouane Flow Amiru Kamara
Malouane record